magaalada Nairobi na haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira Ahmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika. Mooge, may maqashaan? Waayahay, bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga, sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya?
Waa mahadsan tahay walaal. Todobadii beri oo dambeysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad carar adag, waxaana joogtay fisaad tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo darba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto. Markaad fiirso maanta natiijada soo baxday, runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday, la cadeeyey foomamkiina, lala siyaagareeyey publiga bulshada, lagana heli karo meel walbo. Marka doorashada muddo qaadatay, international community-ga iyo dhammaan observers-ka dadka ay fiirinahayey ay la dhaceen bay ahayd runtii markii aad fiirso.
Waaye, sida aad sheegaysa, haddii ay tahay oo sidaad hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyey, maxaa keenay shakiga ay muujiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashada oo weliba ah aqlabiyadii afar run?
Doorashada todobadii beri ay soo socotay, waxaa og tahay in si live ah midyada waddanka, adeecadaha waddanka ay la wadaagayeen bulshada. Waxaa kaloo jirtay in IEBC waaxda u xil saaran doorashada waddanka ay si abid ah saacadba saacadda ku xigtay ay la wadaagaysay bulshada waddanka. Waxaa isweydiin mudan oo runtii dadka la yaaban yihiin hadday ka jireen isactabasho xagga jiray wax khilaafaad iyo mise wax isdabamari ka jirtay xagga tirinta codadka, maxay commissionaadkii ula wadaagi waayeen bulshada waqti hore? Taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa lala wadaagay ahayd mid adag oo la verify gareeyey. Laga yaabaa haddii waddanka saad u tahay hadda madaxda gacanta ku haysa waddanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda furtamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga, doorasho adag oo aad madaxa ay ku gareen dahayd labada musharax. Dadku waxay leeyihiin qaar commissionaadka kasoo horjeedsadeen Wafula Chebukati oo ahaa ninka IEBC chairmanka ahaa, waxay gacansaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas, laakiin lama hubo warka war la xaqiijiyimaha. Intaa mubnaa waxay tahay keliyata in doorashada u dhacday si cadaalad ah, xooggeedina laga wadaagay bulshada ayna ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan waddanka xooggiisa.
Waayahay, dabcan afar ruux oo kamid a guddigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qeyb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey. Arrintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya ka dhacday?
Sharciga waddankeena Kenya, Independent Electoral and Boundaries Commission, waxaa hogaamiyo chairman. Chairmankana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada, isagana la rabaa inuu form 34C verify gareeyo, iscombile gareeyo, kadibna asagaa la ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay ee muraasadka constitution ku qornaaba inuu dhacday. Marka shacabka Kenyanka ah, rajada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid rasoolyana waxaa loo maray waddadii sharciga ku qoray.
Waayahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Ahmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah oo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ayuu toos ugu jiraa.